Here's another one. NigelPhoenix.com. Touch.
Kwanini ukiniona unakosa furaha? Ziache kona. Kwanini ujipe kara? Mama, minajua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunachikaza ye, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi. Kusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kweli so maigizo. Maigizo.
Let me know. Labda we misi na tatizo. Tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona
lonely.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face.
Kataza na umwa kunyamaza mas bora usemi unachowaza waza.
Unajua mama
wangu mimi so mbaya.
Hey yeah,
wangu mimi so mbaya. Wangu mimi so mbaya.
Ukini miss ya kumi.
Wangu mimi so mbaya. Wangu mimi so mbaya.
Phoenix.com.